This is an MUT Radio podcast.
The time is 13:04. So ke sona ke leso sikhathi leso engikuthembise sona ukuthi ke I'll be back with Umgosi Nolungelo. On the line we have Ulungelo Zondi. Hello Ulungelo, how are you doing?
Sinibingelele ku MUT Radio. Hello Bongs, ninjani?
Ngiyaphila mina ngingeza kuwena.
Hayi ngiyaphila nami, angikhali nje ngixakwa izona lezo ukuthi hayi bo. Hayi qhashe ku entertainment industry kugcwele amaqola.
Hayi bo, kwenzakalani thini into? Oze nazo.
Okay, uma ngabe sikhumbula kukhona laphaya uguy obizwa ngoNiyo eMakante, abantu abaningi ke bamazi nje ngeRoadman. So kuthiwa uRoadman angazi noma uyena lo waleya video le eshaqhisayo.
I think so. Yeah, is enough.
Yeah, so lengathi uyena kodwa maka ukuthi uyena ke kushuthi kuzofanele ukuthi ngithole inamba yakhe ke sixoxe yabanzi ngalolu daba ngoba hayi kusubili. So uRoadman uyaziwa la ukuthi omunye wama board members eRisa, kahle iRisa iRecording South Africa.
Yeah.
Uyi board member yeRecording South Africa bayibiza ngeRisa. So ila khona eyayi kuthi bonke ama artists akhona a record umculo wabo khona baqashwe abanye through iRisa bese kuhlangana nabantu abaningi. So lo budi ke usolwa ngokuthi uye ovala iminyango yama artists. Into ayenzayo ufike athathe u-94% bese kuthi wena uthole le enye inkeshe zane seleceleni.
94%
wena umsalela no 6%.
Hayibo.
Uma sikhuluma nje.
Yeah.
Yes, uma sikhuluma nje Bongs, siyamazi ukuthi laphaya ukade sasayine onomcebo zikode bephuma laphaya njoba kade sanda kusinikeza ingoma emazulwini. Sathi sathi baningi kakhulu asebafakile laphaya, abanye abantu asebenza nabo oSethrill, oMampura, uNkosazane Daughter, kuthiwa akabachaphazi kanje umfana uvela abagixa benze nje ngamanana phansi a 4% bese kuthi yena athatha amanana aphezulu. Kube kuyibona ababhala umculo, kube kuyibona abarecord umculo bese emva kwaloko abangatholi lutho. So baningi kakhulu-ke ama-artist asewaqolile khona la ey'nkundleni nasey'nkundleni zokuxhumana futhi kanye nakhona la kwi-entertainment industry. Kuyaziwa ukuthi uma-ke wakusondeza eduze njengoba kwaziwa nje ukuthi kukhona nama-features akhona la sezifake khona kule ngoma lethi yini sizakwa nakhona futhi utholakala ngokuthi une-percent kuleyo ngoma. Umuntu akakazi aculi, lo muntu akabhali lutho. Lo muntu usebenzisa isikhundla sokuthi yena usezintweni uphezulu bese athathe ama-percent amaningi omculo wabanye abantu ama-artist angatholi lutho. Kuyaziwa kalithiwa nabanye aseke badlula emhlabeni khona la kwezomculo umndi oMampura nje obaba beshone abekumpura if I'm not mistaken abadlula engozini yemoto wakwazi ukuthi adayise amalungelo omculo wabo adayisele abanye ukuze ezokwazi ukuthi aphumndeni wabo imali indlela lo muntu angekho right ngakhona.
Hayi uNkulunkulu uzombona futhi uzodila naye.
Yebo uNkulunkulu uzombona and uNkulunkulu uzodila naye accordingly ngoba uNkulunkulu akadlali. Sisakhuluma indaba kaNkulunkulu.
Yeah, yithini into?
Uma sikhumbula kahle thina besithanda abafana bamavenda, sithanda amantombazana amavenda, uMvango masikhumbula sonke uke kulenyanga nje edlulile wasidlalela ama episode avele nje aseyamaziqephuqephu ezindala esesakubuka kwasithusa sanela sadlula kwasikhalisa kwasijabulisa ukuloku sigicabezayo. Masikhumbula uMvango usuneminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ukhona laphaya kwi-TV. Upromoter kakhulu-ke usiko lamavenda, ufundisa kakhulu ngeyosikompilo lamavenda njengoba sazi ukuthi amavenda abanye babantu abanolimi okuthanda ukuthi lusidide thina. Kodwa-ke sithe mase sithi sisahleli emakhaya kwasengena ucingo lokuthi hayi bo nakhaya ama-contract abantu avuseleliwe futhi singase silindele nabasha abazobuya nje. Masikhuluma laphaya sikhuluma ngobuso bukamama uLeleti Khumalo ozobuya laphaya kwi-character yakhe ezobe uDr. Nonhlanhla Ximba. Asithokozile kanje uhlangana zulu sigigiza asiqedi sithi yebo mama akuthi makuvulwa ithuba ubuyiselwe laphaya kuseke ithema iphuma ke ubaba Dumandlovu wayesesha ukuthi cha uzobuya kube khona lapha ku SABC 2 uqhubeke umvango udlale lokhu ke kulindeleke ukuthi baningi kakhulu abantu abazobuya bezobukela umvango sikwazisa ukuthi uMamlelethi Khumalo ungomunye wabantu abadlale indima enkulu emculweni khona la eNingizimu Afrika kanye baphinde futhi badlala nabo doctor khona la eNingizimu Afrika masikhumbula nje samona lapha ya ekhona ubaba ongasekho beshale ngomethi wangibamba kwamancane ekhona lapha ku music video yakhe engathi naye kumathiwa angazi ukuthi kunenkeshezana yemali ayithola
shithi ziningi imali etholwayo ngale music eyenziwayo
hayi ziningi imali mntase ziningi
aw ma ya kwenzakala ngemalaka ngathi kunesenginewo phela ngigcine kuthiwa yena kukhona intombazane entsha eediwe kulokhu njani kwimalaika so kwenzakalani ithini
uma sikhumbuza nje abalaleli imalaika yadlalela leya ngoma le angicabanga ukuthi ngadansa kuyona hey kwaba bekhula nami bayazi
ubhoko
ziningi ingoma umalaika asebesifike ngazo besinikeza lapha ya and uma sikhuluma sinosisi kwemalaika uThedi Moholo ongumunye wabantu abakhona lapha emculweni kwemalaika njengoba kade siyazi ukuthi imalaika ibinabantu ababili ekubhuti wethu uBongani
yeah
osaqhubeka nje isebenzisa igama lemalaika besayinwe khona lapha iSony Music Entertainment njengoba ke uThedi noBongani uThedi engasekho phela udadewethu lapha kwabe sekufakwa omunye usisi ke omusha oculayo indaba enkulu ke laqala khona ukudidana kwezinto ukunokuphikisana kwembono uma ngabe becula bese stage kusasetshenziswa ivoice yadadewethu omdala esimazi eNingizimu Afrika
hayibo
uthi ucela ke bakhiphe ivoice yakhe ngemumva bese bashintsha igama bese baqhubeka nomculo yena akalwi nabo ngoba ubonakale esekhona lapha esikoleni engazi ukuthi usanyusa iziqu zakhe uyahamba uyafunda nje udadewethu uyaqhubeka lapha ngifuna ukukhumbulisisa kahle igama la alifundela kalo kodwa li I think uparalegal yilapho khona efundela khona ecula njoba kade ecula useshintshile akasakho emculweni useyingala la sekundela khona iziqu zakhe ziparalegal uthi ke ucela ukubeka cacu ukuthi yena akasiyona i-backup singer aliqonda ulimi waye omunye wabantu ababecula futhi kubalwa njengama bantu abadlale indima enkulu kwezomculo kwimalaika uma ngabe sekhishiwe uma befuna ukuperforma ingoma zakudala bangaperforma kodwa bangalisebenzisi iphimbo lakhe bangalisebenzisi futhi igama lemalaika ngoba naye wengomunye wabantu ababehlanganisile okusho ukuthi funa baqale phansi babe negama elisha bese kuthi umculo futhi bawushintshe basuse ivoice yakhe basake ivoice kadadewethu okhona la uthe usacela bandla ngokukhulu ukuthula bazame nje ukuthi balungise izinto and uma silalelisisa eba usisi omusha ke engazi ukuthi abantu sebeke bathi kumvulisha lapha ya nje ukuthi kwenziwa yini ukuthi athefika 73 phimbo lomunye lokho ke kubike futhi ke thina njengabantu abakhona la ku MNT radio asibathanda abantu abahlukumeza abantu bese singacela nje ukuthi abalandeli bomculo babekezelelane bakuthakasela ukwazi ukuthi kune artist elisha akungaliwa bazobe beyilungisa into zabo thina sizobe si support imalaika ngoba isazokhipha ingoma ezishisa
lalela ke
Exactly.
Lalela, we are looking forward to kwimalaika entsha. Kodwa ke babe wrong ngokuthi basebenzise iphimbo lalo iphimbo lalo sisi omdala. Because fuza bebayi recorde kabusha bekuthi kanjani. Kodwa leyo kushitsha igama, ey ngathi izobanzima kuyogcina kufaka nemakhothi nje. Indaba ngisole.
Hayi isazosidida kakhulu leyo yokushitsha igama isazobe
inkingi enkulu
nje.
So much. Yeah. Last week
naze sidinga ihorn ezidinga nje
Exactly ngisathi ngisakhuluma ngazo last week bekwama someone sabela amabhuno awards winner so ngibonile like this any lalela sina li talent and baningi abantu abathola ama awards kwenzakalane osithatha usibeke
ayuthakuthina yini siwuhlangana Zulu siphinde siye lapha ku Simon Sabelo amabhunu awards.
Yeah.
So abemaningi kakhulu ama categories akade ekhona laphaya. Bekune lifetime achievement award. Masikhumbula yabelethathwa uMama Cynthia Shange kwaba u best supporting actress kwathanda wathatha uSilindile Dandala intombi yakwaXhosa. Kwaba u best actor TV kwathathwa uThembinkosi Mthembu. Kwaba u best supporting actress kwi film wathatha uDr. Thembi Mtshali Jones. Sithe sithanjalo kwathiwa u best supporting actor kwi film wathathwa wona uDr. Mbongeni Ngema ongasekho. Sabe sithokoza kakhulu sathi sathi siyagigiza hayi madoda. U best actor wazothathwa ubhuti wethu lapho esimthanda kakhona uMasonja Msizi simazela lapha kuzalo. Kwathi u best actress wavelwa uqukulwa udade wethu Deliwe. Hayi bo sathi siyakhuza ngapha. Kwasukuma intombi lapha yami iyazobe iyazobamba u best actress in film wathatha uJoanne simthanda ngendlela esimangaliso lapha ku television tesanjalo kwathiwa u best newcomer kwazothathwa uZiya Xulu kwazoba u best newcomer we actor wathotha uBungani Mhlongo sathi sathe kwathiwa u best reality TV show kwazothathwa iKanjomani kwathiwa hayi ivale kwaZulu Natal ngathi winile kakhulu siyababongela bonke bonks abawinile badide babifon ngoba kwazobamna
and bye
bay deserve ukuthi igama lami ngulungelo ngiwazondi iqhikiza le MUT radio asihlale nje khona la emsakazweni wethu esithandayo kakhulu i campus radio ehamba phambili i MUT radio siphathe kahle nibe nempela sonto enhle uma kukhona enimbonayo enza izinto eziphambene nokwazi kwethu nisithinte sinobonke sikhona enkundleni zokuxhumana bese niqhubeke nje nilalele MUT radio ngiyanithanda nime nosuku oluhle.
Thank you so much Lungelo ube nosuku oluhle kanye nawe that was Ulungelo Zondi ube
this is a MUT radio podcast.